so good, so good, so good, yeah.
Abadde Katonda yatusitudde muleke tumwebaze. Abadde Katonda yatutadde ku mutindo gwe mulaba. Abadde Katonda oyo yatadde simako waggulu. Olwaki tetumwebaza agali ziko. He has given us victory.
Mother Mary.